nataka yo ganji ganji. Daily ni kwa money hunting. One man sifati umatika haubongi ganji staki. Wapua na daimali safi. Kamali ni safi na sanif. Manzi yoko kuncheki yako happy. Juni na Riza na Dehana Chali. Nataka yo ganji ganji. Daily ni kwa money hunting. One man sifati umatika haubongi ganji staki. Wapua na daimali safi. Kamali ni safi na sanif. Manzi yoko kuncheki yako happy. Juni na Riza na Dehana Chali. Nataka hizo ganji, nataka hizo rati. Buda nataka nasaka yo cash. Buda nasaka nataka yo guap. Nataka yo ganji ni feel yo gap. Nataka kutupa mamula lakini nikuwe na mabichu bipiki ni rap. For real, hey. Buda na tema juu niko na gas. Buda na hema niko ina rush. Msupa na fieka mpaka ana blush. Naka amebeba na fika dishaks. Nafika huko nipige research. Buda kufika na kutani eh. Buda kufika na juani wahala. Siku tu close utajua ni kubaya. Guza mejuta kumeguza waya. Budu na jini utabaki umegoya. Kushika mamita ndo mina aspire. Mboka nimepiga ni safi na wine. Kesi nezo kuimba nyimbo za kwaya. Buda na pika na pika na pika mistari. Na piga na skika na shika makali. Na piga maninja dikatu kwa sparring. Na juu sijafika place nena ni mbali. Dream ya kushika makeja magari. Na kweza kufika place yote inaitaji. Yote italetwa nikipiga kazi. Mzazi nataka yo ganji ganji. Daily ni kwa money hunting. One man sifati umatika haubongi ganji staki. Wapua na daimali safi. Kamali ni safi na sanif. Manzi yoko kuncheki yako happy. Juni na Riza na Dehana Chali. Nataka yo ganji ganji. Daily ni kwa money hunting. One man sifati umatika haubongi ganji staki. Wapua na daimali safi. Kamali ni safi na sanif. Manzi yoko kuncheki yako happy. Juni na Riza na Dehana Chali. Nataka ganji, nataka mula. Nataka bichako na haga na sura. Kani kiatu na mseti kwa shura. Kakaya ni klingi ni bloka takula. Straight to the action, joti kipula. Pig yo, straight to the action, joti kipula. Pig yo shit baka picha na shtuka. Niko freshi barida na staki maswara. Content iko dho sauti na gwara. Peleka siyaka na ipeleka twara. Stories a feature manageri tahala. Nataka figa zimuki na banda. Slui Adidas na manu balance. Life ni mystery, pesa ndo answer. Story sido, yo story mfala. Sina iPhone so sizi ya kasiri. Na leta beef kama Tupac na Biggie. Si diamonds basic jumiku wanga sidik. Nafanya shit ni ya shit wana mimic. Top in the game only shit I be dreaming. Came to the game and I gave it some meaning. Jumini clips juu manaya bleeding. Nafanya wa vanish design ya Houdini. Nafanya wa vanish design ya Houdini. Jumini clips juu manaya bleeding. Nafanya wa vanish design ya Houdini. Hey, hey, hey. Nataka yo ganji ganji. Daily ni kwa money hunting. One man sifati umatika haubongi ganji staki. Wapua na daimali safi. Kamali ni safi na sanif. Manzi yoko kuncheki yako happy. Juni na Riza na Dehana Chali. Nataka yo ganji ganji. Daily ni kwa money hunting. One man sifati umatika haubongi ganji staki. Wapua na daimali safi. Kamali ni safi na sanif. Manzi yoko kuncheki yako happy. Juni na Riza na Dehana Chali. Nataka ganji, nataka mulo. Nataka ganji, nataka mulo. Nataka ganji, nataka mulo. Nataka ganji, nataka mulo.